Look strict. Simawan. Mwana wa beauty. Muize tutorome mabaye. Bafe kizibi katinaye. Shake your bombeo na akumbwa baye. Kama no moyali shibi kwa kuwaye. Tunta kataso na mosi. Fonse timwe la pamozi. Chibuku makaso na bozi. Fonse timwe la pamozi. Wale tifulu mazali. Ee tienda chipali. Katun.
Let's go.
Come near, broth you want to drink. How much do you have faced this thing? Managers 50p na ekona thing. Popoka sana fale fena kapi. Penezo kufuna ni blind Ronaldo. Gele wa mushe kwa tu ni bokonalo. Bagai vachikata show yo vaji. Ititika loka kandinalo. Muwiki sini titane wali. Ba weekendini mwamboy nankari. Tieko bisika bebini nanzali. Nimiangute pusi yako no mudiari.
Muize
titorome mabaye. Bafe kizibi katinaye. Shake your bombeo na akumbwa baye. Kama no moyali shibi kwa kuwaye. Tunta kataso na mosi. Fonse timwe la pamozi. Chivuku makaso na bozi. Fonse timwe la pamozi. Wale tifulu mazali. Ee tienda chipali. Kadzun. Siwa ponta nga okumwa wa Rwanda. Story easy vika Samson Bandia. Bazemude wana blowela mupanda. Gafyaka na kulino kupanda. Tifula mile tie panga chase via. Pretty girls come here, I'm giving. I fuck when I hear some vision.
You
sip na mudanso wa yamba. Fresh guy look straight kiwo samba. Kale kale na tuporo no mugamba. Arifita wati chikara mubamba. Tizabalo wacheva segure wa brother. Odie kure tamba big brother. Vunika mbapo kena zaka kanyokola. Sinizi wo akta vika nikola. Yarishi vika vevi wa mavikora. Muize titorome mabaya. Bafe kizibi katinaye. Shake your bombeo na akumbwa baya. Kama no moyali shibi kwa kuwaya. Tunta kataso na mosi. Fonse timwe la pamozi. Chivuku makaso na bozi. Fonse timwe la pamozi. Wale tifulu mazali. Ee tienda chipali. Kadzun. Mbuyo ni Nicki Minaj. Come closer we do it masaji. H.O. inankala ya mubladi. Nipapatile di because of what? My boy Bernard. Shout out to Jazz Gun. And Jos B. Sparks. 50C. Tap Wap.